music on this one, mama. Wamesha kupa ume, domana tunabishana. Uniacha donde, tusije tukalizana. Na kupenda ni wewe, sawa kuna muda na kose. Usije ukafanya ni lewe, kwenye njozi zangu kapote. Unanipandisha roho, when you walking. Unatoka nje kwa ubaya, yani oh, when you talking. Unanituka na bila.
Why do you believe?
Shataka kuroga sana, ila nashindwa. I can't take it anymore. Moyo nasema hapana, Mungu atalinda. Maneno ya watu so I can't believe it. Na hii hali so mbaya. Mama believe me that this ina ubaya. Unanipandisha roho, when you walking. Unatoka nje kwa ubaya, yani oh, when you talking. Unanituka na bila.
Why do you believe?
Ndo vina umana, asira na pombe vina indana. Sasa mbona unaishia kunitukana? Oh mama.